kutoka mbinguni. Usiku silali na kuota sio siri. Ikiwa maji wewe kwangu ni glasi, ikikukosea wewe kwangu tena basi. Cause I will walk, walk, walk a thousand miles for you, and I won't stop, stop, stop. Show my life for you. I will walk, walk, walk a thousand miles for you, and I won't stop, stop, stop. Show my love is true. Shoulder to cry on. Hata ujana ukitutoka, sitokuacha salami. Jua we ni wa moyoni, bila wewe sijioni. Jua we ni wa thamani, wa thamani. And I won't stop, stop, stop. Show my love.